acha kunishughulisha, hebu kaa utulie. Mzio tutafute maisha, chukua fagio fagie. Acha kunishughulisha, hebu kaa utulie. Mzio tutafute maisha, chukua fagio fagie. podoa podoa, nipodoe mke wangu, nipodoe tutoke, tutoke tukateme, tutoke watuone, wale mana ume majarili, wanotese wakizaru, aya podoa podoa, nipodoe habibi, aya podoe habibi, aya podoe podoe, aya 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 aya.
Falme nasema.
Domana ki.